shoga njaga umile cause of you. Jumbu mule mkweba za tsanchi yo. Chino undi kwenda not you. Hezi wangu la umitumale you. Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula.
Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula.
Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula.
Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula. Jimpe mpumule. Lega kujipi ma jimpe rimwere. Bebe ni wanshe merire. Abane mitima vina yevirere. Kibare jire nasare. Kani nye wenka mara sekendure. Jona misho mire. Eje aravu jona mbi kwa sire. Wanti rave nsharize. Vanjira nguma wondo jire. Tiburogo nilukundo.
Yes, nilukundo.
Kumire mpumula. Love you niye kubasa kumpumula.
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 I hope that you understand that I love you till the end. Mario bebo chankola bad. Just come to my bed. We'll never stop loving you. We'll never stop missing you. We'll never stop seeing you. Sente nyine but I need you. Misho ganje ga umile cause of you. Jumpu mule mkweba that sent you. Chino undi kwenda not you. Penzi wangu la umitumale you. Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula.
Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula.
Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula.
Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula. Baby nga kukunde chenda. Ayu nebu wankoze so mwenda. Iwe mkunzuro mwenye Rwanda. Janku kwale na Uganda. Wede kejona joli kwenda. Tindi kusiga wenka. Ndairo musina jaka tonda. Tojui tuaniruo. Jaku makunyosa na katunda. Nchigamati neboa. Sheli because ni kukunda.
Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula.
Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula.
Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula.
Umile mpumula. Love you niye kubasa kumpumula. Jimpe mpumule. Eka kujipi ma jimpe rimwere. Bebe ni wanshe merire. Abane mitima vina yevirere. Kibale jire nasare. Ingi na nsaka mara sekendure.
Love soldier. Misho ganje ga umile cause of you. Jumpu mule mkweba that sent you. Chino undi kwenda not you. Penzi wangu la umitumale you. Ever dance management tukuba.